Bridger Moore, what's up?
126,
yeah. Yeah.
This is awesome.
Singida's in the building, baby.
Mtani nishakuwa super Lego. Maisha nilopita nikaisi kama mitego. Round to the top, yani mambo yako mega. Kwenye meza ya mafanikio wezi tega. Jamini njia ziko nyingi. Unawezo kapito kakutana na vigingi. Jamini weso kama pimbi. Ukikosa mkia wezi kosa na shilingi. Na moyo na visa ya nini. Udo wakutia uruma tushe piga chini. Comfortable mind wala swezi kudeny. Napata ninachopata na shukuru, that's fine. Way to the tops like time to shine. Na mengine mengi ukisikia, yeah, that's mine.
From zero to the hill, from Jalalani paka San Siro. Kikweli Mungu ameniona na mimi, yeah. From zero to the hill, yani Jalalani paka San Siro. Kikweli Mungu ameniona na mimi.
Hata kama upo kwenye koma, najua huko na ndoto kuwa music transformer. Eto nataka abuse use kwenye ngoma. Either win ama or lose, usi confuse. Zamani poor innocent wakanita usual suspect. Na upuwa mtoto geti na nkimkata ta request. Na unacheza golf na Tommy Hilfiger with the best. Na nkitema speech utasema ni jiga manifest. Wala uitaji waganga utasaidua na Mungu. Kipata unakula bata ngine saidia na ndu. Heshimu jasho la baba, tabu za mama nyumbani. Pilika za ukono familia wende. Nilifanya for the streets na wanangu waloko jela. Wale wanangu masnitch wako mtani kazi jela. Sako pakiwa pakava kuna mchuzu sijambwela. Usiwe kavu sifa mwanaume kwa na hell.
From zero to the hill, from Jalalani paka San Siro. Kikweli Mungu ameniona.